Yeah, yeah, yeah. Mama Joli, Tata Jali, Nange jendia kuma, takumira mpera, chusi jali alunga, takumira mpera.
Webali kumuza, waita wa sitani, ngoba gamba.
Katonda yabadde mwene nsonga, Katonda yabadde mwene nsonga, imba wawo.
Katonda yabadde mwene nsonga,
haleluya.
Katonda yabadde mwene nsonga,
haleluya.
Katonda yabadde mwene nsonga,
imba wawo.
Katonda yomubatya nsonga,
haleluya.
Mwali mwando galoka mukama na sumulula, mwali mwelo zaloza silimba, mwali mwantama
nenzunga no wana bange,
no wana bange,
nenwala neseno yona,
no wana bange.
Ama simule kubanga temukwata,
nga temukwata,
awone nsigaza Katonda wange.
Mukama wonyeza kubwere omusabata kusaba na sente, abaluta balekera bibuzi tiyaitawa yaitawa sala zoka.
Katonda yabadde mwene nsonga, Katonda yabadde mwene nsonga, imba wawo.
Katonda yabadde mwene nsonga,
imba wawo.
Katonda yomubatya nsonga,
haleluya.
Katonda abakwata mweye nsonga,
abalabebo abagobange sowera,
ngambye Katonda abakwata kwele panja lyo,
epanja lyo aligobange sowera,
wambalete ndwadezo
mumasoge
agalotogo
mikonoche
ete bikulebye
Katonda
no.
And preacher man,
Mama Joli, Tata Jali, Nange jendia kuma, takumira mpera, chusi jali alunga, takumira mpera.